magaalada Baydhabo ayaa laga daafuray tababarkan oo socod doona muddo 3 maalmood ah, isla markaana suxufiyiinta magaaladaasi lagu barayo sida loo tabiyo wararka dadka lixaadkoodu dhiman yahay. Muxuddiin Xasan Maxamed, gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Koonfur Galbeed, ayaa ka warramaya muhiimadda tababarka.
Walaalan ka tiragalay oo ujeedka lan aasaasay tababarkan weliba iyana in saxaafadda ama warbaahinta ama wariyaasha door muhiim ah ku qaadadan sidii macluumaad sho iyo inta bulshada mas-uuliyadda saxaafadda ku saaranta kumid ayin dadka lixaad social dhimini ama dadka naafada ah, sababtoo ah walaal dararta intii oo qayb ku ayin bulshada Soomaaliyeed hansho unku muhiimsan xaqna in leeyin in baahidiyo hormaradiyo caqabado iyo haysada waxbarashada caafimaadka in walwal biyo xaqin leh in warbaahinta la kutub iyo ku dheegan idaacadahaada iyo telefishinkaada iyo wargeysaada iyo websaytahaada, sababtoo ah si u muddo kale oo dadka caadiga ah lixaadka dhammaystiran la waralahan kutub iyo yoon xaqin leh narkun saxaafadan walaawali dareemaana intii in ka badanayna ama dad yar yar oo arrimaha humanitarian-kii ku shaqeeya oo wariyalka qaar aan bulshada badan in wal ku suubiyaan, laakiin wali fadaana isdhexgal la abuuro yoon in wariyalka baradan walaw ku yaaba in hata urushal duugan leeyin dadka naafada ah ama dad aqoonyahan ee ka jaran dadka macallimiinta iskuulaadka wax ka dhig wal ka dhigo dadka caafimaadka dhakhaatiir ee meelo ku shaqeeyo marka may og marka in nabtirsho horta saxaafadda baradano muddo isdhexgalu intii la isbarada madona in wariyalka iyo iska hirimaano wali baahyaalsho ee tibintiyo lantaw bar marka intaas tababarka naga saabsan yahay wariyaha horta walaal arayhiin iyo mas'uul u yahay ama wariyaha muxuu yahay dadka codka aan lahayn u hadla ya laari marka dadka codka aan lahayn ya kumid eeyin marka maadaama bulshada Soomaaliyeed ama bulshada kale oo caadiga ah kula kulmayaan faquuq ama meelo qaar oo inseedo korno iyo baahin culaysiye iyo in walbadan lan fudaa in baahin in warbaahinta si gaar ah lan tusa tababar gaar ah oo iyo dadka baahaya gaarka qaban iyo wariyalkana iskashana la erad dad kun fokuska isaaray